Mana? Kidi hata, you know. Uli uyu tuwa mwene mo presidente. Ifwe. Uli uyu tuwa mwene mo
daikawa kuno.
Uli uyu tuwa mwene mo engineer. Ifwe. Nomba mwene fyo mwachi
chamaya.
Muli uyu tuwa mwene mo presidente.
Ifwe.
Muli uyu tuwa mwene mo dokotela.
Ifwe.
Muli uyu tuwa mwene mo engineer.
Ifwe.
Nomba mwene fyo mwachi chamaya.
Waipaya.
Foolish mother.
Foolish mother.
Careless mother.
Careless mother.
You are a careless mother. Watch it, mother.
Foolish mother.
Foolish mother.
Foolish mother.
Foolish mother.
Careless mother.
Careless mother.
You are a careless mother.
Watch it, mother.
Foolish mother.
That is foolish mother.
Muchimbusu mwagutwala ama westi. Nomba mumwana mwamwana mwendoti. Life baby mwamuposela mupiti. Noli nyesi mayo mwalikosa hati. Twali miewela tihodi yosipidi. Mambu ya batile kulozi yolidi. Wali ba champion you never hate. Taputa buba gai kuba pela kodi. Fishi mwaletele mupaselo yenu. Iso nikuba fyashino bupuba bwenu. Baisami butuka ko na wanenu. Still we forgive if you chito vienu. Umwana twali leti ukuchita supporti. Na tono deta kasangwe mupovati. Father anisini twa mchiti le forgeti. Okay why fishi fya mchita atemputi. Muli uyu twa mwene mo presidente.
Ifwe.
Muli uyu twa mwene mo dokotela.
Ifwe.
Muli uyu twa mwene mo engineer.
Ifwe.
Nomba mwene fya mwachita mayo.
Waipaya.
Muli uyu twa mwene mo presidente.
Ifwe.
Muli uyu twa mwene mo dokotela.
Ifwe.
Muli uyu twa mwene mo engineer.
Ifwe.
Nomba mwene fya mwachita mayo.
Waipaya.
Ukubalo mwana boy lipalo. Ulezi doku wafuma mchigololo. Baza kuseka lelo mailo tondolo. Bena muma venzi muli sholo. Imwelesa mipala no mwana. Bajaba nenu baleli lavana. E time mule posa bana. Kuwa lila chansoni sana. Aba nenu bala konkela nenganga. Bakuti bafyale mixa fimanga. Imwe na chilo olo ni ya munsanga. If you can't kupela wanga sunga. E bodi kuba kuma. Bati semu chauti bakala tuma. E kuya ba disappointment. Bati muli ena kuwa ya denama. Umwana twali leti ukuchita supporti. Twali sumire yonse responsibility. Father anisini twa mchitile forgeti. Okay why fish if ya mchita attempti. Muli uyu twa mwene mo presidente.
Ifwe.
Muli uyu twa mwene mo dokotela.
Ifwe.
Muli uyu twa mwene mo engineer.
Ifwe.
Nomba mwene fyo mwachita mayo.
Waipaya.
Muli uyu twa mwene mo presidente.
Ifwe.
Muli uyu twa mwene mo dokotela.
Ifwe.
Muli uyu twa mwene mo engineer.
Ifwe.
Nomba mwene fyo mwachita mayo.
Waipaya.
Foolish mother.
Foolish mother.
Careless mother.
Careless mother.
Why careless mother.
Mwachita mother.
Foolish mother.
Foolish mother.
Foolish mother.
Foolish mother.
Careless mother.
Careless mother.
You are a careless mother.
Watch it, mother.
Foolish mother.
That's a foolish mother.